Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ke dumedisa ba mamedi ka fela ba radio pulpit le bitso le matla le phorosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke morutima sengwe mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la modimo mo bukeng ya Genesis 35 re bala verse 1 fale go fitlha go verse 3 fela Genesis 35 e balega ka tsela e. Morago ga moo modimo wa raya Jakobe wa re nano ga o huduhele kwa Bethele o nne teng o dire a letare teng ya modimo o kileng wa iponatsa mo go wena fa o tshaba e seo mogolowe. Ke fa Jakobe a raya palapa la gagwe le botlhe ba nang nae a re tlosa medimo e sele e e mo go lona lo tlhape lo apare diaparo di sele. A re nanogeng re huduhele kwa Bethele gore ke dire a letare teng ya modimo o nkutlwileng ka tsatsi la tlalelo ya me wa ba wa nna le nna mo tseleng e ke e tsamaileng ka yona. Morena tlhonofatse palo ya lefoko la gae. Amen. Mamedi a rategang ke rata re lebelela kgang e ya revival tsoseletso mo bophelong ba ga Jakobo. Setlhogo se se ore kana ra ere ke back to Bethel. Now bibele re bontsha mo gantsi ga re lebelela batho ba re balang ka bona mo bibele re bona o ka re ne le di-super human being ba le holy ba re gaisa bo bole. No, modimo God chose them and then batho bana a iponatsa he revealed himself to them. Re bona mo lefoko la modimo le re bontsha mo gore Jakobo ne le skelema verse 25, chapter 25 to chapter 27 e bontsha gore o ne a tsietsane le motsietsi o tsieditse abuti ya gae o tsieditse rragwe a tsietsa le maloma a gagwe maloma gae le ena motsietsa kore ne le family ya dikebeka bana ba gae bo botlhe mosadi a gae ragela a utswa modingwana wa papae a tla le ona. Now ne le family ya dikebeka ane bana ba gae ba ile ba bolaya le motse o otlhe wa Shekema ka ge ba monna moabuti wa ko teng mongwe Shekema o ne a raipile go ba katile dina ngwana gabo. Now bibele e re bontsha mo gore o ne a tshogile be anong a utlwa a re ke a nkga mo ke leng mo teng ke tlo bolaya ke batho fa modimo ka baka la rona na le plan ya gore re tle re fumane pholoso a 'ira gore a bue le ena gore no o tshepisitse gore o tlo ya ko Bethele tsatsi le re neng re 'ira kgolagano ke go tlhonolofatsa ke go boloka mo tseleng e o tsamaile mo yone mme jaanong o buile o nna ko Shekema be anong bona gore go diragetseng. So boela ko Bethele o dire aletare. Aletare mo e bolela ka taba modimo o bereka ka aletare. All spirits cannot come operate on earth without an altar. Re bone le body gore memoya ga e kgone o bereka mo lefatsheng nako re tshaba madimone memoya e leng gore re tshaba di-spirit tse e leng gore ga di na tokelo ya go operata mo. That's why bebele re dikobe re cast out. Now bebele re bontsha mo ntlha ya mathomo e re a tshwanela ke gore a tsamaye le family ya gae yotlhe le batho ba ba neng ba mo direla ko Bethele. Bethele o ile a e bitsa gore is the house of God ga na le mo teng mo modimo a ileng a itshenola bona legodimo le lefase di kopane go na le llere mangwelo e anamel a palamatheoga ka yona. Now ntlha ya mathomo e re e bonang ke pitso. Modimo ga a dirise motho a sa mmitsa pele wa mmitsa pele gantsi re 'ira di-altar call re biletsa batho ko di-altar callong re ba biletsa gore ba connecte le modimo because altar modimo o bereka ka altar. Altar e nngwe le nngwe di-altar ke tse dintšhi fa le nna kwa e tshwane re na le di-altar ba re ke gandelo mo ne re kopana re bua mo teng. Now Bethel ke altar e mo a tshepisitseng mo teng mo na 'irile kutlwano le modimo gore o tlo ga modimo a mo tlhonofaditsa mmolokile a mo file tse ba mo fileng tsona o tlo boela ko teng. Na modimo mo file tsona ga a sa boela ko teng o ya ko Shekema bjanong ba lefoko la modimo le re bontsha mo gore modimo a dilo tsa gae tsa senyega because o ne a se ko lefelo le modimo a ne a utlwane le modimo gore ga sene modimo a mo fa dilo a be ko teng. Now ntlha ya mathomo ke yone eo God calls him to Bethel. God calls us back to the place of commitment. Now modimo hanche o batla re rededicate maphelo a rona mo go yena ko a kopaneng le rona ko teng ko re utlwileng molaetsa la ntlha ko teng re se ka be ra lebala ba re le bala re felletsa re tshwana le Jacob le bana ba high family o tle e le dikebe ka fela bana. Number 2 iri the conviction that caused Jacob to go back. Mo re bona gore o ile a ipona molato ha modimo ana a bolela le yena mola a ipona molato a ipulela mo modimong a tlhotlhomisa mo modimong re modimo ke irile molato ka gore ha ka ya ko non la etse re utlwane gore ke tshwantse ke boele ko teng. Now le fukula mo dilo re bontsha mo re tshwanetse gore re be convicted re ipone molato gore re tletle re kgone go tlhatswiwa ka gore madi a tlhatswa ko a letareng e le lefelo le nne le na le madi a go tlhatswa gore motho a boelane le modimo tshwanetse a tlhatswiwe ka madi. Go na le madi a Jesu a re tlhatswang a re etsang gore re tletle re kgone gore re be le kamano le modimo relationship ya rena le modimo e tle e siame. Now bibele re bontsha gape ka the consecration ya Jakobe mona le family ha yo tle e re let us arise and go mo mabolela mo teng foo re dedicate re ikabele modimo gore modimo o tlhono lefatsa modimo o tlhono lefatsa fela ga o ikabetse ene nao tsatsi la ka tseno ke rata gore motswale ratang o itse gore consecration ditlhono lefatsa di mo consecration lentswe la modimo le re Jakobe leina lae le ile la fetola go bala ko fatshe kwa modimo a mo tshepisa mo sireletsa gape a renewa covenant ela contract ela a fetola le leina la gae a mmitsa gore ke Iseraele. Nao ke rata gore ke rapele le wena motswale ratang mo letsatsi la ka tseno gore modimo a o tlhono lefatsa modimo a boela back to the place, boela back to God. Modimo ka lebitso la morena Jesu ke rapelela momamedi gore a boelane le wena go ya ka mo o ipona gaditseng mo go yena fetola bophelo ba gae mo tlhonolofatsa gape tswelela pele modimo a ka lokileng go etsa tse dikgolo ka yena le family gae le tso tsotlhe modimo a ka increase them impact gore bophelo ba gae bo impacte others. Ke kopa tse tsotlhe ke dumela ka lebitso la morena Jesu.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.